知阿妹管他脑里爱牛的我你没管知阿妹拉的我知阿妹管他
Shi mu bako na miko pue bibi soa na menhye ne nso na eno na mepese ene me ne mo che ke ya semtia na mo se ne beya ye betia sie ni ti mefa fere chiri na watia sie yi ye be di ke ya kenkai efri luka asempa otwere ni ti eduonu mienu enyimo aduasa bako ekosi aduasa nan. The gospel according to Saint Luke Chapter 22, verse 31 to 34. Lucas empano iti edionumi enu enyimu eduasamba akon ebesi eduasanae mekenkeye free asante chule kongkono. Simon, Simon, she, ankana se time pese onyamu na ohuhu susebru nanso masere mama na wugidie no ansa na wo de daache wo dane a hye wo nuanom den ka ame ho pa eho na mebotai no megina hye wo nuanom den na ose ne se ewurade mesiesie me ho se me no beko afiase ne owuo mu na ose petro me ka me kire wo ene ansa na akoko bebon no na wasan prensa se wunne me otwe di ampo nyankopon ohu ye moboda asam butaya mi jina so ne se strengthened to strengthen others all shall den no ahye binum so den se wati ase e all shall den na se ntia all shall den ene se obe hye ebinum so den nti all shall den na wa hye ebinum so den se agenka se mu utie ni yi a wose na se dachi se wo wodane wo ho a na wo ba wa hye wunuanom so den na jere se ye ne Awurade Yesu Kristo mpa ya obomma Petro ni esuafo na ni titru Peter no ene se Peter ni gidie begina na ono betumi a hye ne ho den na se osakra no oba no hye ne ho den a ne ni nuanom so so no watumi a hye wo mo den enti botaya esi ye ni so pa no all shall den no wa hye ebinom so den strengthened to strengthen others ntia no ne botaya esi ye ni so enam sai asemi fa Peter ne hunti mepese ye behwe Peter na brabo ne kakra em se Yesu asuafo ne de obi a nkrofo nim ne kese pa no eye Petro he wodo de nkrofo nim no pa ani titiru sasem ya o kafa ne hu ya Peter okoyi ne wura de maye no ama Peter nkrofo bebre no ota kai no pa timi pese ye hwe Peter na chiri nsem kakra Peter ye obi a na ni din ankasa ankasa no ani Simon ni din a ye wo no a ye de to no ani Simon e kyerɛ sɛ otie anaasɛ onyankopɔn atie me hearing a hearing anaasɛ God has heard me din Simon aseɛ no no na oyɛ obi a na ofiri kuro bi a yɛfrɛ wo Capernaum Israel atifi fam na Nazareth faako a yɛne Awurade Yesu Kristo wɔ no ɛno no wɔ atifi fam northern part na Nazareth na atifi bio wo san kɔ soro bio a na wakɔdu kuro bi yɛfrɛ no Bethsaida ɛhɔ na Yesu kɔyɛ anwade bi no na afei wofiri hɔ a na afei wakɔ Capernaum na saa Capernaum hɔ no ɛhɔ na na Peter na ofiri na oyɛ obi a na wɔyɛ businessman yɛ na nkurɔfoɔ gyidi sɛ Peter no yɛka sɛ ɔmunim hwee no na kyerɛ sɛ ɔmpɛ so ɔnkyerɛ sɛ ɔntena a ɔkyerɛkyerɛfoɔ bi te sɛ rabbi ase na mmom na ɔno ara asua adeɛ afi ne mmɔfra bere mu a yɛakyerɛ wɔn biribi nemu ye ntete ne sɛnea Farisifoɔ no yatete wɔn mu no nemu no ɔyɛ obi a ɔyɛ pɔso adwuma a ɔno ara wɔ ne boat na afei watumi ɔwɔ partners a ɔno ɔyɛ adwuma na ɔne ne nua baako ɔyɛ adwuma yɛfrɛ ne Andrews na Andrews no deɛ no akɔ akɔyɛ Yohane Suboni ne suani nti a na ɔntena hɔ bebree ɔkɔ no aba ɔkɔ no aba na ɔde ne ho akɔ akɔgya Yohane a ɔyɛ Suboni no ɔdi n'akyi ɛna Petro yi ɔsan ne James ɛne John ɔmo nso yɛ po adwuma no bia ɔno ɔma yɛ partners na Peter deɛ no na ɔyɛ successful wadi nkunim a ɔno ara nso asi fie na ɔsi fie ama ne nua Andrew ne ti ne fie hɔ bi ɛna nase nso ti ne fie hɔ bi nti Peter ne yɛ obi a na ɔdi mu na yɛgye ne tum ɛwɔ saa Capernaum hɔ paa na ɔde ne ho nti na aburo ba bɛyɛ yɛne Awurade Yesu Kristo suani no ɛdu baabi a na yɛne Awurade Yesu ka sɛ ɛmmerɛ ɛma ɛde sɛ wioma sɛ ɔbɛfa paneɛ tokuro mu sensɛne a osikani bɛkɔ ɔsoro ahema mu a na Peter ani abere paa ɔsɛ Awurade yɛgya nneɛma nyinaa hɔ ɛne aba bɛdi w'akyi asɛm a wɔka kyerɛ yɛn no no aleluya ɛnti asɛm a wɔka no na n'ani abere paa na nye agro ena no odi nipa a wagya ni business ni fie na afei waba bedi wachi obedi wachi susu a ozie sura himemu kura ne de osikani kura na mrema se yoma befa pania to kuro musinsania obi oyo de fo be ko so ahime mu ntina peter ne ni abre eh osi urade agya wo hui na se na wo ka akire ye kura ye ba be ko bia na anza na wo ka akire ne so omane ha no kura na be di na chi a onu nyankopon no be ma wo da nkwa
amen
ena asasi su ha no so o hira wo ne mu asasi su hira no so ota e ka ho oh oka ya no asa dia ba beto ho mi nim ne ba peter na dwene mu bi o se urade nka wo mama kuma to me yem eh na wo ta yi su a wo sa dia ba ka wo ye o chede apo nyankopon ohuye moboda enti peter onye sa adie nyina no na ninua andrews ene nemu a wakodi yohania chi na yohania boe su na abrantie bia ba yohania dane dia kire se sa abrantie ni nyankopon ni egwama oyi wi asimbone ena fei andrews ene osuani a yohani suboni suani ba ko kan ho ena fei omusa ko bio na Yohani, aya John the Baptist, suboni na asen hu Yesu ya oba. Ozi we, nyankupo ugwama, uyi vya simbo ni nguni. Andrew siti ya ape, enu wase sana tia dia, Yohani, mini wechibi uu. Eni mekwa kudi, ya ni radi Yesu Kristo echi. Umza Yohani, nu ushia soyo bebre uu. Nesunya fuonu bebre kudi, ya ni radi Yesu Kristo echi. Wani ya ne edine chini bebre koi, ema nkwa fokura, sheda kwa bona mani ya se, he, uura ne uyi ni chile yenu, obwesu. Na nkrofo bebre so akwa ko di na chi eh eno se manka anjira mu se ono de esese o dore na me de esese mi shai
amen
eh asori no se hunya me kwa ya onam so ye adwuma akoma beto yam wa nhuna wo be susa di yawo e di apiniesie na nso ayo nyankopon e na woni no twe manso esa se nyame ade ye no ontia se enwi won say yohani ka se ono de esese odore na me de esese me su hwai obetumi aye asor panyini eh ye wo ye trustees nim bi ha eh eda enim nim ne eda eda sini bi keke ka ho a oma ye adwuma eh eda tailor nim mo ho mo ye se adwuma nyina bun se wo ho ne nyame na mo nso de obi aba asor imu wa ba ba ye member no ba ye dikin bi wa ro ba ye elder ba ye no obi aba ye sofo oh wa no obi aba ye apostle na wasan aba ha na aba be di usu se osofo e meku udu obi aba sori ni aba be ni meku panyini na nso yenye o meku panyini ti se wan ti nyame ade ya se a na yesinti dua to ama wan hwe obetwe ho manso akasa kasa akomplenia nso ya sapa na ye onyankopon e na woni ni di asie woni nyame nso di asie a enye yie ndi yo hene ti ade na sentem wase ono de esese odore na me de esese mesu hwai haleluya nyame munyini sa na te wu hu ade a ewurade ekwan yo fa so a oye adwuma pastor kura betimi a recommend obi na nipa wa recommend na ba no aba beye apostle onso e bia nyame mfa wo mfa ho nyame kwai a ode ye adwuma no bebre it is a one ti nyame ase na mfurase ase uni nyame ko obebre yohani de omoye sa na me nyina no ate ase enti andrews no ofiri yohani achi na obedi ye na urade yesu kristo achi enti obedi na chi pe na okko ni nua peter okko ni ozi e brother misaya no ni atetefo no hye ne ho nkom no yehu no na se misaya no oni jesus enti bra na behwe ni bi enti wana Peter nso die mirika eno ne ne mienu ko Yesu ho na bra wo ko ye ne urade Yesu Kristo ho no ye nhwe ade a esiye ye nkenkai Yohani asempa no etiba ko eimu aduanan baako ebesi aduanan mienu the gospel according to Saint John chapter 1 verses 41 and 42 na ohunu ono ara ni nua Simon kane na okachira ne se yehunu misaya ne nchira ase ne kristo no na odene ba yesu nchei na yesu hunu no oka se woni Simon yohani ba obefra wo kefa ne nchira ase ne petro ka amen Abraham ni Awurade Yesu Kristo hu Peter pe. O se, "Hey, madam fo, udin pa ni Simon." Ehe. O papa nso, ye friend Yona. Ana Yohane. Na wo no, udin no, mi ya mesesa no. Na ebe fra o Sifa, Sifas. Ana se de twi ni kan Kefa. Eye Hebrew fo kasa no Aramaic. Hebrew fo kasa na se san ba be Aramaic. On kasa wo kan no, ene fra no Sifas, ana Kefa. A asia ni Petro. Eye oboa wapai efri obotai kesimu. Enti edia yeni Awurade Yesu Kristo de ma Peter no. Na na ye nkomse. A oshe Peter atoho. Peter nia oba beye no. Eni adwuma obefa no so aye no. Peter ba ya eno oshe no honkom. Enti oshe no sa honkom to hope. Enye dana ne Peter obidi yeni Awurade Yesu Kristo echi. Wa medi na chi sa edano. Nti yeni Awurade Yesu Kristo koi. Kwa ye adwuma kakra no san bai. Oba bio ewo kapenio. Na oba ye osan ko Peter ni fie. Sada makano na oye business person onwa woni fie. Enti okọ ye na se yare. Na okọ sa na yare. Na nkofo bebre ba ho no san won mu yare. E na fei yeni Awurade Yesu Kristo osan ko bio. Frase ye se okan sem no. E na okọ otariye kesiye bi huwa na ye Gennesaret otariye hu lake kesiye bi ho na nkofo nso hunu se oya nwade ne ne etudi na chi nto omudi na chi sa no ene ope se obekenya me asem akyere wo na okọ sa otariye ne ho no ne Peter oni ne nua nso aye adwuma wo mu enya hwe enti omubo twisi ho ene ye ne Awurade Yesu Kristo frɛ Simon se madam Fobra. And the affair of friend was a good one, cheesy baby. Naming Kenya, me as a minchere, men crawfway. Peter, ye are sweet tear mine. And no bread and wassy. And no cheesy baby. And the any radi Jesu Christo cast some church and crawfona a debra papa. Nanina, and me here, and just a Peter, when me and any. It's answer, I say, I'm not junina, oh my juma. Oh my nyahi. Now, and I don't so we are jumana and no pedra. A dear man, they are never. And na. Mo ho ampa ya no ani kum enti se aso da mu kra na abetena bonze na wutonko je se obi bo de se wutonko ni obi bo so agitu to da bi na obi timu nche no oda na obo no se me nai enso no oda enti Peter bre ena ni se wa bre keke e dia be na na beka bre no ho aha yes or se disappointed na bemu so abu. Eba saa na otiho na wanima nyinya obi anka asembo ne kura ankyere ozo na wa buafu ho so wo no saa ade bi hawa enkrofo animu na wa winim se Peter se ah yakoye adwuma se ya nyawe enka me kwa koda kakra ahome ena wo wura zuzu oba be kan se ma me nkoda bo etu su mantwensi wo yie ne manhwe a wanhwe de nakọ na nsu yakwa kwafa wo na asema ba betome enti woti wo nyina ne buafu ho enzu wo mia nani ye ne Awurade Yesu Kristo nti. Now, if you are any radius, you can't send me your pet. No, catch there, Simon said, oh, Simon, we bought you, check off a coin a hot dog. Now, call you Namni Biba. Now, as someone Peter can't hold me in Yamipa, and to be per se, Yakoho, a year Luca, a honey here in Luke chapter 5. If he in Yimun Muko, Luca Sempa, a tin num in Yimun num echo. And you may be a whammy person, Obechan and so on. Dear Dickaino, in your moon one, now Simon Buya say, Ovura, ye a juma and a juinina, na ye nyashi, nan so, what simunti, mekua sevono. Ka amen. I hear you know, ye near Radi Jesu Christo, no, what friend is saying, or friend is saying, Ovura, Chanonso, Master. Owura ne kire obi a odi uso opanyini bi a wo hye nase na o kire o kwai o master adwuma mu a enka ono e controller obi a o hwe uso enti ahai no wanhunu se ye ne Awurade Yesu Kristo ye owura ene wo ka se ah owura no kwa se me se me no me nimposu adwuma ne ye pa enye ne ene mi su adwuma no ana jumu nyina ya ye juma na enso ye nyabe. Hallelujah. ɛna ɔno so nim sɛ sɛ wobɛnya bi a ɛnka anadwo no ɛna ɛsɛ sɛ wonya bi ɛnti nka ɔno a ne pɛ mu deɛ a nka ɔnyɛ na asɛm ɔkaeɛ a na ɛdɛ ka ho paa ne sɛ wɔse nanso w'asɛm nti mɛyɛ ka kyerɛ wo nua sɛ awurade asɛm nti mɛyɛ yɛyɛ akristofoɔ yi no yɛntumi nye nyame asɛm ni akristofoɔ bebree ntumi nye nyame asɛm ni ntumi anamo na wotumi gye nyame asɛm di a ɛbɛboa wo paa ɛti ka peter no ɛnka ɔde honam fam nyansa nimdeɛ ne suahu no a nka ɔnyɛ na mmom ɔbuu yɛne awurade yesu kristo wayɛ nneɛma bi a ma wahunu sɛ ɔyɛ owura ɔwɔ tumi nti ɔsɛ w'asɛm nti mɛyɛ ɛna afei ɔgu asɛm yi ɔgu asɛm yi wie yi a ankyɛ na afei adwene a wanya no ɔse ɔno ankasa ne deɛ no koraa ne ɛntumi ne bootu ne ne net ne nyinaa yɛ mmabu so na afei ɔto nsa frɛ ne partners john ne james ɛne ɔto nsa frɛ wɔn mu ɔmo nyinaa ba bɛboa wɔn no kyerɛ sɛ ɔmo ayi nam bebree aba na ɛbaa saa na afei ɔbae ɛpo n'ano no nea ɔyɛeɛ no ɛna mepɛ sɛ ɛno nso yɛnhwɛ ɛnyiyimu ɛnwɔtwe verse 8 na simon petro huyɛ no ɔhwee yesu nan ase kaa sɛ firi me nkyɛe kɔ awurade na meyɛ onipa debɔnyɛni firi me so kɔ me nkyɛe firi ha kɔ afei yɛne awurade yesu kristo ɔfrɛ ne sɛ daabi tie ne ye ɔfrɛ ne sɛ awurade ɛnyiyimu enum hɔ no ɔfrɛ ne sɛ ɛnyiyimu nwɔtwe hɔ no ɔfrɛ ne sɛ ɔhu sɛ nsesan aba mu master wei ne yɛ master owura ɛna wei ne deɛ awurade curious lord kasa ɔmo kama otwe de ampo onyankopɔn no ɛno ɛna peter afa ɛna wɔɔka akyerɛ yɛne awurade yesu kristo ɛnti afei ne hunu a wahu yesu no aboro so kane ne deɛ na ayɛ ani ani na seesei deɛ akɔbunu mu wahu sɛ yɛne awurade yesu kristo nyɛ owura bi kɛkɛ na mmom wɔyɛ awurade obi a tumi kuta no the supreme being deɛ ɔkyɛn adeɛ nyinaa ne ɔboro adeɛ nyinaa so ɛne ɔse yɛwura awurade woayɛ mfomsoɔ wonnim me me no meyɛ nnipa de bɔyɛni aw twe ho koraa firi me ho me nsɛ ayamɛsena sɛ wohu nyame yie a wohu mfomsoɔ ahomasoɔ nni hɔ sɛ wohu nyame yie a wobɛhu sɛ woyɛ dɔteɛ dɔteɛ a woanwene woɔ mogya ɛne woahome agu mu ankwan bɛwo mu wonni biribi a wobɛtumi de agyina so ahoahoa wo ho ɛdu baabi na nnipa di mmerɛnto asɛm hoahoa wo hom nyame anim a ɛsɛ awurade hu ɔmommɔbɔ sɛ wohu nyame a wohu sɛ woyɛ dɔteɛ a woanwene woɔ papa bi ni wo mu ɛyɛ onyame dom nko na agye wɔ toa so awurade ayam asena me ho nti o sɛ woni me anka wontwe mmɛn me mesra wo kɔ baabi yesu se daabi peter menyaa wo mehia wo ɛfi saa berɛ kɔi no bɛdi m'akyi na wobɛyɛ nnipa yifo aleluya
In my soul, the fire.